Ngiyadabukisa ukubona imbali enhle sishwabane kwi-pot plant. Ishwabane iqede yome iwohlowe ngenxa yokuthi kunomuntu okhohlwe ukuyichelela. Kuphathana kabi kakhulu ngokwedlule ukubona umuntu ompilo yakhe ibuke kancimishi njengaleyo mbali ewohlokayo. Angikubingelele phinde ngamukele futhi engosini yethu eFresh. Kungusibonelo PT wakangema ungumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Kukhona okumele nguvume la. Sekube neyikhati lakhona nezama imbali egcikeni zibukeka zoma. Qede iqala ukuwohloka ngenxa yokuthi kukhohlekile ukuba icheleleke. Zishawe ilanga nenhlabathi iqale yome bese ziqala ukufa. Futhi ngiyazi namhla kunabantu abathi leso sithombe sichaza ngqo impilo yami. Kuneyikhati ohambeni lwethu noJesu okuye kubuke sengathi uthe ukudonsa inyawo kithi. Qede sayizola samba sodwa. Mhlawumbe angase kwenzeke nawe uyithola usuhamba kuleyo ndlela nginezwi enginalo ukucobelela lona namhlanje. Isethembiso esiqhamuka uNkulunkulu ongathembela kuso ngoba sikhona kanye kuleyo ndawo ufuna mina nawe sifunde ukuthemba izwi lakhe umethemba yena. Usululungelele izwi nathi. Isaiah 58 verse 11. UJehova uyakukhola njalo asothisa umphefumulo wakhe endaweni ezomleyo aqinise amathambo akho. Uyakuba njengensimu eniselwayo nanjengomthombo wamanzi omanzi awo angaphuthi. Hlobo sam, ungaliqaphela leli gama elincane nje elithi njalo. Amanye amatoliko athi ngokungamiyo. Ngamanye amazwi, ngokunganqamukiyo, ngokungalokothi akuyekelele, ngokungakulahli nakanye, ngeke ngikushiye, ngeke ngikuyekele. Kungamagama aliqiniso ngokulinganayo ngamhla uJesu ewasho ngomlomo. Manje pho, uwathola kanjani lawo manzi okuphila na? Uwathola kuphi lawo mandla amathambo akho? Sondela eduze. Eduze kuJesu phaqa. Ilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Kuyintokozo kithi ngekhathi zonke ukuthi sizwe ukuthi lamazwi akubusisa kanjani ukuze sidumise iNkosi kunye nawe. Sithinte ngeWhatsApp kule nombolo yethu ethi 067 706 0077. Ngicela ukuyiphinda 067 706 0077. Ungaphinde futhi ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Nanawe asiphinde sihlangane futhi ngokuzayo. Inkosi mayigcine.